radio studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde tamani tamani
studio tamani sakira bi hidibe ono e jang hande sappo e joy septembre 2014 jappo jeddi yamri jappuri masil me chapande nay e joy les studio tamani maison de la presse mingoni bokal suri do kabaruji do petting jaratu boggi jande ton compétite hande do wiide batu alger o fuditi hande wattu seeda tan hadali patu o sindede sabi amine la kanye dawru dibbe mudum be en ka fu mi jodata ko e pelle bamde kabborde fa dentoro de do woni ganda ko ye ganda iso en bombure imodi ke mobel soldats en oni metengel jokka hon biete minisma be en den le sa hal malito en soldats leydi tiadu goto heddi ke hen nayom barmi du hen den balde ne balde fu den tawa hun fu jambaaji tan boy be bondi won ko waddete hedde heddeji agal hokto jom en kabborde chami e mobel gote radio mali iwan nongel do e kure e le la mutumbuto o be jadi e mobel ngel kaake wono dimi goldiranno di kala fa yotto jawdi gondori e juude mabbe kala kenyen sukaabe rewbe tasheran jetto njolima na tasheran to jatti le lamu gawo ton e gawo ana wada kilometri nogay e joy den no be jahanno be itoyde haako dun lat sabbi mini jollan o kanyen tanguni reni deni do hen den no har horgol ana wonda fa ande ko sabbi mini o kasara on bismillah modon studio tamani ni woni batti aljo o en sottinama laabi kewdi bete o en kay gouvernement o kanye pelle murtude na kebe joddade hala hakkitere jaleni tan woni ko buri fu hala mum buri halede ngam emnela e dawridi be mum be en kanyu donki famrude e rafita hono tabugol seria hakkilaji do woni hono pelle bamde malfe faayo kanyu dentro den woni ganda ko ganda e zobe donki famre mudu wadi so be jalti e le batko el kede Umar Waygalu
kaldal hakkunde gube arme de kanye laamu mali o idun dara fa dun lato dun woni kaldal mum be nimre sabi beta ko kabe pamre do hen fe kambe gube murtude de wakande be garno fa puda kaldal galde be jalti sabi de be bi CMFPR walda hono kambe dum won yimbele murtube be koliti wide du be ngala seriaji mabbe dum won ko be tonguno le direji dilli sapo dilli lewru septembre dabbino non du be bi tawtebe le ngal kaldal e kawral dum woni MNLA CPA MAA murtube kanyum e CMFPR murtube be kanko dum won jedo kabaruji MNLA o holiti wide gube tati kana tawede le dum won do kaldal e kawral ngal wodi do o holiti wide mo mali o kanye dum wono no gube murtude kanye kani haldude do hen o widu CMFPR bamay kaborde fa wi'e murti o winde hunde an handi labbinede ka wakkat jono CMFPR wala fu ko be kali do hen tafen
emine la kanye e hono pelle tongide mudun talkine en kanyum cindi hono latare heddade e batko en be bi e hakkile mabbe de do pelle bamdo no malfe fa dentoro dum en woni ganda ko kande iso kanyu en dev kanyun awtanaki sariya Musa Haga Staraton kanko mom gonko mo banen kede de musma diko
me imaki e jonde kaddangal minem pade amen nadde do battete do me andinino rewrintinobe me jelaaki yide wobbe so wana gube tati kabiide de kanyu e laamu mali men taykitike walde wonde ana de tawede mudun hawara kano e puddode yo o sugola men kolliti so me andini rewrintinobe pade amen yaltude e hakkil am taton kanno tawede gube murtude laamu mali kanyu e wallobe goddo fu joddataake be yimbe ana jodi bange laamu mali ono be do mbawri habade e inde yimbe azawad
be diference avec l'état d'image hala feccore leydi ndi en tan warti e halda hono le kaldal aljengal en nan den jom en ande kabide e feccore leydi kanyu en mi landondiri e mudum be quality wiide an han ko tidi lawi goddi en handi tabede ko juuti sanne sabide an han ko tawe dum hina dum hana zinden dum sellata fes e leydi ngotiri isa fagaba mo landondiri kanyu seriyanke goto biete draman jara kede dem usman diko
miden mili miden gikken joni o kaldangal so binto sabe edu wawi waddande wallobe meden batu chaddi fayga jama gadu yoga fu haabi no dum worrini gube de an gonduno e munchaade ka hande ono dum nafataade dum wana hakkilanta ko fey do gonde hande do sinude dental leede dum fu dum latorto e dow jokkudu no gar sare leede me kanyum woni yaa sareji leede ndi halde hala dental leede hande yo dum koydolno dum waawa laataade dabare lamagol mali hande warra hono no sareji hakkitere laamu mbirini wala fu calido lamado beedro dole fa keba no jogoro lamabe se denta leeda ana wada fu kana sariyaaji leedi men yewte faynuuga sare leedi galdu walititte
sakira be tinne neltro men mi jago modon e helloji twitter kanye e facebook studio tamani di on jarama tamani bombure holitama immo dikke kasse e mobel soldats e ministre mali sahal mali to en soldats leydi chad goto heddike hen nayo dum barmi fanaawi deno tay kamat e balde kala hon jambaaji hono dido kasaraji tan won ko yottoto soldats o di en kede umar waygalu
mobel ministre ma dum won yimbe le chaddi en won li hen holitama wiyede ngel mobel ngel yabbi bombore dum won to agel hokto yimbe le nayo kanyu en barmi le hen fa nawni communauté mali ko be collectivité le hen ko kambe jiadi ko be wakkati joni o be bayliti dum woni yoga basiji mabbe di fu dum won irude bomboji le lawi so be dira bomboji de dubbe jawa dum won hondo mobilaji ministre di jabbirto do fa jabba den bomboji yalla danya kalkido le hen kanko dum won horejo oni on noddirtedo benkimu o holli metti makko dum won hono ko be yimbe le barmina ton ko o metintini wiide dum won hono didi lewru septembre jabbi non du soldats en tiadien nayon kanyu en barale on nokku faande kanko benkimu o ko holliti wiide le hen dum hartabe fi wadde no be ngatta fu yalla jam e deejeran nyiba le mali fu e mangal mudun o holliti wiide fa hande du lamu mali o wadano watta fu yalla no horo dum wonon yimbe le ngadobe di bonandaji fa nangue seriya du jukka dum en ko hani jukkede
kenye yimbe holitide radio mali jehino ton nokku e lelam tumbuton nokku bete du woykire e lamu ton en nande na ton e tumbuton ana wara e kilometre uji chapande nay kanye e joyinde be gartanonde yimbe chaami e mabbe ton en kwaliti yimbe nayo hono be kam mundinobe chaami e mabbe jaade mubengel jaade hunde fuko no kaki be ngulirano di fa yotto jawdi gonnode e mabbe kala tasharan ton e gaw kilometre ji noga e joy lelamu gaw ton holitama sukabe rewbe jeto njoli maton en be fuube keddigi hen be yanobe tan itoyde ha ko e le hono jokka cagal mayo taseranto en nen hulitama tan jollana o tan woni deeni do hen kader touré kanko mo keyado amen to mo huliti imrana kilo mayga wede horgol an wonda fa fame ko sabimbini o kasara kedo de Ousmane Diko
kenya watu 11h bo mi jetti bamilana fa palta mayo dartoyde ha ko defte ko ko yida ka wadi sabelana ka muti hakuna mayo bo mi jetti didu fu keddike sabedi bawano yino cukale cumbanno ngel lana ka tan dadi ngendi tasaran hebi andande dum be yole beedo fu tewji mu en ciutama kala hawru yo dum koddi rojo tan sabe hendu walano fu etawede hada lana ka mutude sodi keddo le hen
on trouve la mort
sakirabe jeewon ko wadani en bangal e region ngami holtide leydi suede bami anya do e 2015 fa be mballa woni won jaka hono galdure sigasunde en waylitre landine to en ko foti milliardu japande jeddi won ko warta faabe nate dum so o golde dum tabintinama yafenanto en ko heewi bangal kabaru woni limgal tongal golle ji sikaso go holle galle hono kejaadi bangal ndiyam ceni dan laabal ne no biete no do projet mawdo biete do projet a kanyu facciti golle ji mudun en tabintindi e le hitande en bamle 2012 ya 2015 projet ji fu pe kan wadde to hono bangal bo asugol bullim simongaaji ko yaata e temede tati kanyu e jeego le commune ngaji chapande jeddi kanyu e joyi won e le region o kala nyalom hande en bulli chapande nay e won e didi won ko be tabintini e le hitande 2012 nda sugabe jeunesse doanza kumike fa pewna ngendi mudi endi ena gila asawere jabinde ena ko foti sugabe temede taton puddi uddude ton ena lugge beddaaji non lawon mongo bitengol limoro sappo e jeegongol ena jahannogol fa le lumo doanza to ena an han ko te fa ngol bonino fa ngol borsingini sane dumbe bami anne mo intinde jandeji puddi kuccala fa yimbe pammine hono teatrije lita hono golo teatrije minen ko hallata jama o enna pammin ko famminta dum do di do torraji ko golne ko be kumani enna yo wiide en fu en bibbe leydi en gotri merkita o fuddi limgal jama ngalure nde enna balde sappo e goobe ngadata hen yalla heebe hono tonbe an joodi be to enna ko yaate lebbi jeegombe an ande be binde du enna den maybe kanye egube so je nokkuji godde be du fa mbaba toseede den yewtanan wodu munyi don seeda sabi yewtanan wodi den holitide batu alje o ina fuditi hande watu seeda tan den holitide dum hadali batu o sindel sabi emnela kanyu ronki famru de kanye pelle murto de do bamde malfa fandentro biete ganda koy ganda jode bombure immike immodike mobel soldats oni den biede beedo le sahal malito en soldats leydi chad goto heddike yibbe nayo dum barmi hen den heddoji agal hogto en jom en kabode chami e mobel wurajo mali iman nongel do kure le lamu tumburto en be jadi mobengel ka ki fu be do ngoliranoto enna fa yato jawdi fu wonnode e do mabbe jaade mudu fa laabi kenyen sukaɓe rewɓe tasaran jetto joolima toon ɓe fuu ɓe keddike hen ɓe joolike ɓe keddike hen ndugu ka tew mabɓe heeɓi yitede hollitama hono cumbano lanka o tan kañum tan woni jiita kañum ka kañum tan woni reeniɗo hen e toon kañe e gawo ana yaa e kilométre ji noga e joyi muñe seeɗa saabi yewtere pulako an wodani en on jarama